gwa mukama gubera mwe umakaga mwe mubesa nyu unolwe lunakulwa mwe deno yembaga jemwalinda empete yo jakunani sekabonero kamukwano gwalina juli kana kayimba banange nzike kalabo kimba wade sabye mukama bakwatireko mubufungo bwange.